Lithuania Peninsula.
J Lucha Gang with another one. Yeah.
This Friday, J Lucha Gang with Top Prime. This Friday, J Lucha Gang with Top Prime. Ukinona nimeshika mic drop hiyo beat yangu DJ cause ina uau. Wanajua hip hop night itakuwa so tight, mtawaka bako uau. Ukinona nimeshika mic drop hiyo beat yangu DJ cause ina uau. Wanajua hip hop night itakuwa so tight, mtawaka bako uau.
Chafua meza, tuniko na madou. Hapa ni kutesa, macaron no. Ngoma dope teza, ukidap slow. Mastona juu ya meza, zao ni kublow. Sogope kuitisha sai tisha dou. Kwa hipari ya rakisha ndo get zone. Hivi leo tutakesha hadi kesho noon. Nispoil jeshi yangu yote nipeleke moon. I've really come for far, really come for nothing. But now getting high, sending some pocket. Wengine wajidai, but now not lucky. Don't ever fucking try me, I'm a top ranking.
This Friday, Jay Lucha Gang with Top Prime. This Friday, Jay Lucha Gang with Top Prime. This Friday, Jay Lucha Gang with Top Prime. This Friday, Jay Lucha Gang with Top Prime.
Sounding JJ, call Mike Miatare. You know I'm spending money, kwa hii patinare. You gotta listen to me, achana na wale. Kwani ngoma zinadumu kawa zewa wakale. I need a girl, we take a dance. The music sweet, hooking fans. But if you mess, we take a gun. J Lucha Kenyan best, hot guns. Si tunacheza time, cause you know time is money. Manzi ya kilewa, take away to the journey. Itisha pewa, taini most kwa hii party. After kulewa, girls call me J Romantic, yeah.
This Friday, J Lucha Gang with Top Prime. This Friday, J Lucha Gang with Top Prime. This Friday, J Lucha Gang with Top Prime. This Friday, J Lucha Gang with Top Prime.
Ukinona nimeshika mic drop hiyo beat yangu DJ cause ina uau. Wanajua hip hop night itakuwa so tight, mtawaka bako uau. Ukinona nimeshika mic drop hiyo beat yangu DJ cause ina uau. Wanajua hip hop night itakuwa so tight, mtawaka bako uau, yeah.
J Lucha Gang, King Tolle. Chola City niggas. Yeah.